Muntu oli wa muwendo katonda Bwewe nacho sanga tolina tenkenyera Akwagala nnyo bw'obala abagenze ekitaka Vaya mu bubenje ne mu birwadde ebirala Era ddala oli mukafiri awe eddali n'enkwe n'effubitisi Kyali kirungi n'okuzaalwa n'otazaalwa Bayibe ekyogerako Naye nga ke mmaze mbasanga ddembe ke mbadde mutale nkwasizzaayo akakofu Magulu gankuba ko gajja n'ogw'omuyaga Bwe nnaamalira bino n'osigala okunkumuka Abooluganda kambe kawaaseeko Amasanda kizibu okukagwa Oluka ennyanja teruleka mbunkanga Anange bwente kyekinneebagaza endongo Onaalya n'oli kibava bagamba ewooma Bwe njigga n'enfuna nyumirwa nnyo bagujulira Ekifa mu nnyanja kiriku oyo omuvubi ate ye buyise bw'omu n'abikwasega Nkomyewo n'ekibuzizo gy'emirimu Waliwo ekintu ekyabuza Uganda eddembe era bannansi kyekibaleese nnyo okulira Obwavu obungi n'ebbula ly'egy'emirimu olw'okusaanawo kw'ebyomwali muva ow'effumbi Amakolero agaali gayamba abataka kati tufuma mafume ng'olugero Coffee marketing board genda ebugolobi mbu mmese kati ze zisulamu oba buwundo Eyafuwa ze yali alimu y'emmwanyi na n'ataalima apakasaayo ng'okunoga Yalina ttiimu y'omupiira kabiri itya baali bamanyi okukyanga ne baweera emirimu Ekikyo kyekikyeviviritika ekinywa ky'enkutwalina amakampuni nga tulyanga ab'emiruka Eyaggyawo ebitongole ebiyamba obulimi Zekkulu wange mulabangaata omutemu Nayitirwa okusaanawo y'ensonga eyali alima ppamba omusisinkanako ng'ojja Kati abasuubuzi abagenda eggwanju ng'ekyaliwo engoye nga tumanyi ozeekolera Thailand ne Hong Kong bya visa n'ettikiti z'ennyonyi asigaza ekinga amagoba Nazzikono ng'omulimi taziteeba empiiya nga n'asuubula engoye azifunako ez'emmwanyi Omulimi okola yasanga obuzigu w'abamaduuka nammwe mugatuddemu nga bakuumi Ne mujja mumagamaga ng'abaguzi n'eyeevuddemu okukyama alamuza ku nnumba Omugenyi okola yafuuka omutaka ndaba ng'enfuuza eyatumiddwa okwennyamira Gavumenti agindabiddeko agiguze eyafutya nk'obulimi ani yatta emirimu Abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza Gavumenti agindabiddeko agiguze eyafutya nk'obulimi ani yatta emirimu Abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza Bagwa kukawansaza abasinga ensonga babuwe gye baali bapakasiza obbagwako Abasinga bayiye mu bettingi balinga abakola ebiragaano ebibakugira okufa Lumu nange yankwatakawo obujega nambiira akasanvu kange Njagala tukaatirize nnyo emmwanyi kuba nze kwe nasomera Yasuubula kyapa nkoko ne kyapa ggoonya olumu nga tuzimusaba n'amaguka okweyitabya Buli kimu kyali ku speedi nkulaga nakoze risaaki n'enfuna ekibuziza ate emirimu dduuka ly'ekkuti ezo naye lulinga atunda owatata n'abasituzi abasitulo zisako nga naye ateekawo firiji ayoolanga nti amazzi n'obutunda akamulafa mpiya naye alimu obutunda rooda ku kibira nga naye akuba gudiikudde Laba n'omulimi eyaleetanga emmwanyi olwamalanga okuzitunda ng'addayo n'akapiki ewaka Era kwe kwava nene enjogero buyita mmwanyi zabala Uganda tobacco eyali egulanga tabatukabira ebiseera ebyo Uganda eyalayiniza era twalinanga obunyonyi obumu biki yatwanula Eyali esima kopa kirembe mayiniza ekaseesa abakonje bati yali ebawenya emirimu Cooperative Bank eyabegasi ani yagijjawo so yali ewolenya abalimi Abantu baalimanga ne bungeera nga n'ow'enkumbi atunda nnyo Naye yasuubula empisa ezo ezisona ekkutiya yatundanga neyali aziweesa Uganda leero waali yeye emirimu ng'era n'abafuna mpole bawungula Masaka yuniyoni yotisa okuvaawo okwabya emirimu kwagikuulamu entunnunsi Gavumenti agindabiddeko agiguze eyafutya nk'obulimi ani yatta emirimu Abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza Gavumenti agindabiddeko agiguze eyafutya nk'obulimi ani yatta emirimu Abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza Shengera chete mweri gude umwe ntaputa Ansa ya bula mirimweri tusibye nye mpengo Fefola baba kukumo Uganda chibi Bagisengu kaba kwera mawanga malala Bekito mkugwe alifiyambia mkulongosa Wesanga alichigali eri Rwanda Yaduko musala kwa Uganda kendo Emirundi jali bagu kubia munga musambu Aba degree ne masters abalala PhD na kubasanga ku street excessa Olwabulwe emirimu mweye mbera Kebava bafune zigula ya tenyondo Beye mu boda boda wano Ichikabi ama ziganga vali na teritabo Government wetalo oze nyo Neza wa makampuni ya jiro gacha wanisembugo Ama kampuni ya gajia oye songa Banka neva manerenda vietuwa lino biwa wanga Madne sabanko mawa vata kandida nevi piate mungu wali wachakuma Oli kwa wendi kwe chonda hilo ndaviranga dalavene musajia waze murumba
www.mp3ugandanmusic.com